double six.
Check it out, yo.
Tando kwanza inaanza, inaanza. Komando Samia tunaye, Raisi mwanamke wa kwanza, oh wa kwanza. Heshima lazima apewe. Mwanamke juju, kina mama juju, Tanzania juju, Raisi wetu yuko juu. Mwanamke juju, kina mama juju, Tanzania juju, Raisi wetu yuko juu. Tuna imani nawe, Raisi wetu uchapa kazi sana. Shika jembe twende, Mama Samia, oh yeah. Raisi wetu, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Raisi wetu, yeah, oh yeah. Uchapa kazi. Chache na malizia, wapaswa kupewa umalikia. Sisi kuwa nawe twajivunia, kwako ni wapole kama ngamia. Tunae Samia Suluhu, kazi endele. Tanzania mpya, inajengwa upya. Mwanamke juju, kina mama juju, Tanzania juju, Raisi wetu yuko juu. Mwanamke juju, kina mama juju, Tanzania juju, Raisi wetu yuko juu. Tuna imani nawe, Raisi wetu uchapa kazi sana. Shika jembe twende, Mama Samia, mama. Raisi wetu, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Raisi wetu, yeah, uchapa kazi.
Thank you.